studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kirabe hedi be on jam hande alal bari nogay e joy lewru julie tan 2018 sappo je yam da jabori masiri ma chapane na e joy Ousmane Niadji bullu kabaru jo Mamadou Ouattara to boggi jandito on kumpitete wide murtere golle fuddi kase leleji meden di magistra en kany e doktoro en gondi e wadde dum e wi horabe sendika ngaji magistra en kon darni nen murtere be gondi e wadde dum ko be kulliji wide fande na gollide mabbe darane e gollobe mabbe hono dum en handore mum sabi mobilaji tati ku pama dun lati wembere beta ko otumbutu gollirde nen no gollide gennidi fuudi damude sabi kulol pati bonnene kulle kaake mube e wi himbe ton basi o wadi barum be joyo mobilaji mutu ngaji du ku pama horebe dinaji ana gondi e wattude koyde mube le politique sebo hakile hewbe koliti wiide dum moja le democratie kanye labal nen woteji di sakirabe do di woni sembe kabaru di kigeda ko bismillah mo da heda di jotta mani murtere golle fuddi leleedi meden di magistra en puddi beta ko murtere golle balde jenay jango doktoro en du pudda murtere de kaddi mudon andaka fabe dure den fam keden Ousmane Diko
tiagal murtere horebe gollirde lamde fa hande leleendi yimbe ngana welabe syndicat autonome de la magistrature kanye syndicat libre de la magistrature puddi beta hande murtere mu en golle de gnalade jenay yode noga e joy lewru jeyade didi out warondu tobbe didi goni de be darti rende be kam be cuudi charodo di fu sabe kabar juuji nyono sungal kone o gonde de juude jeeni koobe lebbi handen ila lewru novembre jabbindu ana hen heedi oto bangedu tagal kobe njoppi golle le nyalade ndagu laabi tati ko gollobe cialladu puddan jango murtere mu en golle de andaka de seleta murtube golle be ndarti ngadane ngedu doni statut particulier de fonctionnaire de la santé et de l'hygiène publique fawarde e tobbe de kawral wodne do kalda e yabbade de fu en kolliti du be darti be ngadana hono ko wiyete passerelle ko ak no fonction publique des collectivités territoriales kañum e jande dun enseignement supérieur et recherche scientifique
di syndicat ngaji di magistrat e ana darta denagu cuudi sari e gollobe mube en kañe tabagol kaldal gal be cinnide e laamu o ko yaata le bitati joni e wi Abdourahmane Mohamed Mayga kejaado hala syndicat silima murtere mabbe de yo hawrutanno e woteji di wana dum be ummini kede ko Ali Youssi be landondir e makko do faccitango mumin sendebu
toppe himmeji men anadu kabaru ndenagu gollirde sariya e gollobe mu le leydi ndi fu dido bal mu yo kabaru hakkeji meɗen hono jondi meɗen ko mine e laamu o kawrino dum mu laamu o hokkino aadi mu le battu hakkunde men e makko kañi faaɓotoɓe men murtere golle nde wona batte woteji ɗi ɗiɗo wondi ana ɓuri hitaane andon wiide ana ɓuri lebbi tati miɗen domi laamu o so ɗum hawri joni e wottingaji ɗum wona komi yelino min ngala hakkille fu bonnude woteji ɗi yo ɗin kawri tan
sakiraɓe faaɓe doro ɗon famoɗo mbawi ƴewɗi ɗi kabaruji fuɗɗo helloji amen facebook e twitter nen fando konko woni hakkillaji moɗon doɗo mbawi noddu dow ɗi numéroji ɗiɗi capanɗe jeɗɗe e joyyi capanɗe jeɗɗe e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗe e joyyi capanɗe jeɗɗe e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi gendi tumbudu ndi an wullo beta ko o taw bonnugol mobilaji ɗi bonnugol mobilaji tati himɓe nayomɓe militaire en mali nangui fuɗɗi baasi o golliɗe ɗe fu uddi damoɗe beta ko o saabi kulol pati kaake muɓe bonne ley on wattu goto sukaɓe jalti yaade ley nokku ɓe noddirta place de l'indépendance fa kulita mettal laaji mube le nen wi himbe ton kikida ko deejere warti le gendi ndi nen e wi mabbe fa hande himbe joyo barmi mobilaji e muto ngaji du kubam Ousmane Diko beeda en fam
ko e baye tajaral heedi nande ton yo tiagal ko mobilaji nay cikkitaadi gadado di yawara hanki nanga wattu 10h jammande heedi faru berko e dum waddi o baasi e wiiden nande hoore gonnoɓe li mobilaji ɗiɗiɗi calike darade tiagal ko soldasi e mali ɓe baji binuɓe ko yallana haɗa yawara mobilaji goduɗo ila ñande go'o lewru mars 2018 e wi yoga noon yimɓe nayoɓe nangama mobilaji tati ɗi du jama sumi ɗum ɓen batte mu embilede beta aralbare hande noon tumbutu laatike gallure nde yawara wala e muɗum paaɗe ɗe fu golleji ngala hen uddama du fay bankiji fawarde e lumo ngo fu leñol araɓe ko heɓe mu en yo julaɓe nangui paaɗe ɗe fu ƴude nokku artisanat ɗo fa ndena bitigaji mu en e wi mabɓe noon saatu fu nde hono ɗi golleji gaɗi fu ley gallure nde yo kamɓe goni bonorteɓe e ono wattu sukaɓe du mawɓe dike hedi place indépendance to fa kollita metti mu en feeɗe di golleji batu juujure wadi mo ministere darani do kabaru deurentina leedi kanyu e mobo degol bibbe mu en darani on dardi inde andite en wombe ton gara hen juude mu en yalla odo basi anarufa e micintinde on jamma altinere jabbido janje talataare yimbe jom en kabarde chamino e do pharmacie gondo ton nabidu ko heewi
kede tenugol himbe dartobe laamade
do kabaruji studio tamani
hokkude kabaruji faafame kaltidan faande wure
studio tamani faaboto golleji woteji
lay balle sada kedde nide woteji di nyande fu dartobe laamade boy buri wadde imma daraji fa keba be doro wotnobe dumbe hewbe mabbe anandari do tepeje mabbe yaade leleedi di fa be doro jama anni ko yogabe mabbe gondi wadde hande fa keba gotene noga e jenay lewru juliendu umar waygal hedebe gondi wadde
kanko horeejo leydino Ibrahim Boubacar Keita Kenya o mo wonno le region Sigasso wakkande mo yottino e stade Omni Sport Koutialande o hollino heejo golleji makko di ngorri nyaloma hande o mo tomta sigu candidat fedde de noddita Sadi Oumar Mari ko wakkande mo yottino Koutialande o addi ki wirso bami fo watnama o lami ki leydindi o wiido amiri woni fur hokkete njobdi cogol lewru o wiido amiri dende tawa furdu yobete lewru fur o fiando hen dabareji no kreduji di fukan hebirde dogotoro en dido kabaruji hokki dun Koutiala Muntakatal bete hande mo wonno kay o hali hono kabaru witta witta worri fa yotto ko wittobe nanata ko nayri bangal kebe le leedi malindi Modibo Kadioge Kenya yottiki koro wakkande mo yottino tonde wiyam o yihi o joto yimbe el sahibe gobbe le o do nokku o hollitno hejo golleji makko di ngorri kanko noddata Modibo koni lamido fedde noddata Malik Kanu ko mo anni yade gawo ko o borti dun wala fu ko mo sifi do hen candidat fedde IRD de noddata Soumaila Cisse Kenya mo wonno an songo o holliti so bo info watna mo jawayal hon lawol hakkunde gawo e sewar ngul hani mo intini rede bete hande wonno banyagara jango mo han yottade motti
jagal kabaruji dartobe lamarbe he jokinan kabaruji nyande fu wattu joni ho rebe dinaji buri wattude koyde mube kunde mube nanno e dartobe e wotteji di dartobe faabe dartana himbe jidube lamarbe be dartan dum yalana beedino jama lay o wattu goto dartobe lamarbe ana gondi e honen ana gondi hokkude himbe kalisiji e kulle godde fa cioda hakilaji mube yalla ana gotan hadum be len e wi himbe andimbe politika ku i gulleji ana gada fasika wada e labal wotteji di faabe do ne fam keden Usman Diko Imam samasiku
awi alin tunkara yi wayde holade ardi e politika ko sabambino hono horabe dina do e deranade kabar politika ko ewi odo andando kabaru neddako di golleji godana demokrasi ka ko fa warde e leedini monofu e didam keddena ko sefi
politik mo ko be hobbe kedura ko fe ingu adama ko dum batte sifa golleji dum gatta di imbawa fe jatirade hono golleji kantidi do buri fuf yurgu yurgu e kanye bamde adid imbawa yottinde der wattu wuteji den onon wili tan nawtara dina bangal demokrasi yu frashi mawdo na
tenudo yimbe do oko dum be ngenaari yu wayde famande politika ko heedi leedi en kobe yogabe e wi docteur Jassari Pujugu daranido sariya e wi makko non dartobe watanede bangal president la yakalbe anakaani andinde e janginde fa pammina ko tongi e do sariyaaji kadoji dido golleji keddana ko sefi
o do kabaru ona jogi kutuji kewdi sabi hala wuteji halama wuteji ngadadi e labal e hulta wiide ngotobe be hakkilaji mun en wujjaka bangal huggul kadungaji madun nawtorgul sembe bangi goto dido kadungaji da hulta wiide joomu sodibe madun no joomu nawtorhe sembe den o do alhali o nawaw jati jatirade hono nawtrade bibe adama
funtugol daranibe dina dew kabar politika ku fawarde e yenude o dum golleji godude le o do campagne wote gondado tilotodo du nyande aljumare warore nde
so min wonno kananke leydi ndi yo yewtere nder e mudun no bibe leydi mali fuf totta hala
uditinde izin ikoma o kanye moddininde izin ngaji kesin fara fi golle gondo nena buyto le region o wono region kulikoro du wonno ko himbe di gendi kuliti jidi wade arande e be darta e garo lamar leedi meden di darono di sugu di sugu laaji di be jogi yewtere min noddir sini mi wonno hore joleedi zumana naite landondir e himbe kulikoro keddo ko be bi do faccitango Muhammadu Samaseku
j'attends du nouveau président la réouverture
so min wonno président leedi ndi moditan izin ikoma gonno do kebal mangal to kulikoro to no le beddi tede no puddiri mahugol nokku izin ngaji kulkuru so mi wonno president leedi ndi mi urita gollirdo modde kewde yalla wayde golle na buyto bangal mudun ar hani izin ngaji kewdi darne ila amen kay president musubeta o tinno watana on nokku hakilo yo urita nokku ji hono izin yukuma e ko nande mun
en faillite tel que l'ukuma tamani yo faabal laamu leyɗe Suède, Danemark, Suisse e fedde leyɗe Europe.
Jandarwe kabaru inal le region ngaji men di jom en kabodde bari altiner jabbene ne do no heddi gagne suka ngendi pepa goto o nokku won le commune kor nan le region mobdi o ne do goto barmi le o masibo holli tam wede yabere hebi o wattu mangal pat en matina fu jeyle o nokku kaabe tay wiya wadbe o golle duginaato le di Burkina golleji nyiptugol miside kuchal maundi fuddi Kenya nan nyiptugol miside de wili sanne himbe do no alsilame wombe le ngendi ngendi jawdi mudum anawara e milioji temer joyi e chapande na e joyi sefa agence de coopération et de coordination de la Turquie itindi jawdi lebbi joyi golle mudum hani wadde sakirabe do kadude di kabaruji kadde ne tan wo yewtere de won yeso wassalam
sido tamani.